gachi wo nyeshe. Nando mana sky online these days. Ama ninazima phone, mana na madeni nyomi kila same. Watu wananipigia phone na wana rusha texti every time. Mina chuna kama sion, napo iwasha inaita anytime. Okay, who's calling now? Hello, yenu meni white room cheese. Half nilipanga ni kucheck saa hizi. Suna jua tena ya mambo ya ubizi. Meza nipaka dakika moja please.
Ura mzee, mbuna sikusomi. Vipi sim zangu, inamana huzioni. Nimekutembia kwenu mpaka magetoni. Vipi lile deni langu, si ulisema utanigea siku za usoni.
Wait please, sija kusoma mchizi.
Hello,
nitumie message please.
Hello,
hapa mbona kaskuski.
Hello, hello.
Wait please.
Hello.
Network box is key.
Hello.
Kato pige tena please.
Hello.
Ngoja mbona kasko ski. Nando mana sky online these days. Ama ninazima phone, mana na madem nyomi kila same. Watu wana ni check kwenye phone, na wana rusha texti every time. Mina chuna kama sion, nikiwasha inaita anytime. Huyo wana ni check right now. Hello babe, nilikuwa na issues tuna. How you vile na kumiss tu mama. Bas tumewai kunicheki ila neza nipaka dakika moja please.
No no babe, mi nisha choka sound zako. Siku zinapita sijaona simu yako. Afu kuna issue na itaji tuonge. Kuna dada minicheki kanambia ni mpenzi wako.
Wait please, sija kusoma I think. Nitumie message please.
Hello.
Hapa mbona kaskuski.
Hello, hello.
Wait please.
Hello.
Network box is key.
Hello.
Kato pige tena please.
Hello.
Ngoja mbona kaskuski.
Hello, 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 hello.
Hello.